Yo, mambo vipi? Habari za mchana, habari za jioni, habari za asubuhi. My name is Harvey Click, Africa's number one artist, Uganda. I know this Dallas Sal Kiba. Asante sana. Ulivyojitabika mamae, yani we know my woman. Tutembele wagushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopi, wani anie, pamoyo, pamiyo. Takio meki akio wa fagio, oh oh, fagio, oh oh, fagio, oh oh, eh eh eh, thank you.